on the floor, let them see me.
Mr. OG on the way them, you know say. River Bows production of this one.
Room beside.
Kaboom.
You know me.
A sub.
His Royal Highness. The Prince. Prince of Pocket.
Mushilika wa mabuzi.
Zeri shupe za chite mwikwef.
Yaba sana.
Wazanga vegelo mchikulwa.
Yaba sana.
Tawaishi wano wingi shamo.
Yaba sana.
Wa mwana mwana ka future wifey.
Yaba sana.
Chachi netali shumbefi. Echo na wakai vomi. Wa mwana vegelo mchikulwa wa vilimu. Sana. No ishiba no wenge shamo. Nati yei, echo tofuela. Wamona pia musana wababele vele. Epio gelo alesunji. Wazovano. Nati yei, be easy. Aresunsha right. Aresunsha ref.
Yo,
umutima iwe na
uko.
Yaba, sana.
Wazanga vegelo mchikulwa.
Yaba, sana.
Tawaishi wano wingi shamo.
Yaba sana.
Wa mwana mwana ka future wifey.
Yaba sana.
Leka mkwate jonko festi. Panondi mami wampa testi. Nefilo kusanga wampa testi. Kuwa mbibi chef inechi vesti. Mwipapa pintu wale tema nikila. Nintemo tumulu wale manikila. Levo ni boko alamu. Chila panduka kwa tifandamu. Jajo na ulabene malama. Video se chilangisha manama. Wila landisha fuke weshi mama. Bengi chatu ala kumbo wa shitasa.
Kari shupe za chite mwikwefu.
Yaba sana.
Wazanga vegelo mchikulwa.
Yaba sana.
Tawaishi wano wingi shamo.
Yaba sana.
Wa mwana mwana ka future wifey.
Yaba sana. Yeah.
Bize bize kazi nsoleti nishi. Apeti vyo kuno kuhule kumbu. Ayama hii kuhule kumbwa. Mwadi ingila cha wama na dona kapawa. Ama chips na mafanta. Ama salads. Yee, wileta mafia. Nemu ine nalipampamu. Kapangefe uove. Ulu nkumbwa luwe. Mune uchinje. Ngata wachinje ukalova.
Kari shupe za chite mwikwefu.
Yaba sana.
Wazanga vegelo mchikulwa.
Yaba sana.
Tawaishi wano wingi shamo.
Yaba sana.
Wa mwana mwana ka future wifey.
Yaba sana.
Yes, yes, that's light. The Duke Esco Mike. I got your back, guys. You know me. His Royal Highness, the Prince,
Zabu
Prince Mufaki, they were on story, man.